Polisi ya kawande kute omutani sosimeri ya sportless kindergarten and daycare olwe chikolo echovula gajabwe chafide kuma na miaka ena okufabo ya gude musepiche ya mazagocha bino vya badde kawanda chivulu munisipali ya nansana omugenzi vya badde nebanenga baza nyamu sere chia ya ukulie chencha bino vya vere deo na agwa musepiche ya chaira na alumisi wabia nsuso Rachel Kawala yogereda polisi mbendo bende ya Kampala ni milana tegezeza nchyo mkwate Elizabeth Aluku erango omwana yafira mudwaliro lye kiruduje yabadde atwalidwa okujanjabwa
kali kaseera ka break nafuna obuvune era obwamuviriddeko okufa kino kibeere kyakuyiga kuba ekikolwa kino wekyagwiriddewo tewabaddewo musomesa yenna yabadde mu kibiina bananyini masomero mufeeyo nnyo eri sefti obulamu obulungi obw'abaana baffe lwaki obeera oleeta emmere eyokya tulabye cases ez'obuugi obwokya kati nga wano chaya ayokya mu kibiina temusobola kufuna walala we musavingira bintu byokya.